yande jona wittudi e min tacca panɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗe min Oumou Oumar Dianganta on. Ndere ko e kibaruji men ni ko waɗata ko koɓe habaruji noga e kamɓe gonno kokke andal de ruro doso ɗum ɗo wattana balɗe ɗiɗi dow koccia watta suudu série aji noon e ɗomum yarata wullago mum ko sigili CNDH kannati yesso mum. Nokkure sirde ƴiƴam nde lokotorore gender no tawra jaccere ƴiƴam fuɗo nder wakkati ñaw paɓɓe ko himɓe tawa. Yewtere men pindinol ni min keɓan fama dow nafaka kokkol ɓiɓɓe wuroɓe habaru noonni dow kawjaki communeji tokkama nampirtol haalaji keɓaruji men. Ko waɗatani ko koɓe habaruji kamɓe nogayi gonno kokke andal nder wuro doso dow fi laabi kanuɗi tokke noonni ko jomum yara wollago mum e dow ko ƴewata sari aji noonni ɗum ɗo ni to kana gaɗani hokkoɓe habaruji kokke andal ko wattani e pamana ɗum ɗum ɗo ni ɓe gattana balɗe ɗiɗi ɗum waɗe nder wuro doso fedde CNDH hawtade e ONG Idlo kannati yeeso mum noonni. Ibrahim Mamman Sani coordinateur Idlo yewtidi e Hawa Ousmane.
Nous sommes là avec l'état du Niger dans le but
de nen tawa do gam batte do tude lamu leydi Niger do fi yottade ko layani hara ndungol leydi e hore mudum fedde de CNDH onna wada hono fi ko darto talaki dowtoji kule de enda fu fame to fa yade hande de enda CNDH e le sigilami dunande nogeedi o enda min gonami din ekkita hokko babaruji fa fama noy wonno cuudi sariyaji leydi Niger gollirto nonno do konnabe pama ay kaseno do fa hande noy neddo watto ko yottina woytanu mudun yade e cuudi sariyadi enda hanseni honno e bandu wadi enen andidu ko nda fi hirnyereji di enda demo sariyaji watta kena e le jonde tajentende wakkati hande de enda du hirnyereji di sariyaji mun no wade e der cuudi sariya mawdi tawat don enda fu lawol non ko ada ilum dubna didi e sappo e jeetati
depuis 2018 par l'état du Niger.
Hande subanni ministre kawjiɗo e fi jandeji leydi hawtade e projet lire Niger noonni ɓe gaɗi batu ko puɗɗol sigila ko hokkugo sembe dow fi jandeji leydi Niger noonni batu kawrugo kerol tawaɓe ɓangere sarusi fi jandeji noonni. Mohamed Zeidani SG ministre kawjiɗo fi jandeji ɗi fantini jaadi min Ali Tajisir Ahmed.
La cérémonie d'aujourd'hui nous a permis
Bato hande o walli min ji goldirgal gal fa wodi himbe heban golditirgal fa no wodiri akunami e goldibbe amin du konna dum wadan hande no wodiri dum latini kemin damal mangal to lati hono golditirde kewdi won ko tawte to endan ko watta gollam e wada fa woda dum dun tawa ele golditirgal kulli jaman den endam min e walli tobe amin duran ko sey min payni gollal gal fa wodi dum lato do wumore mawde nokku to kulli de fu wawi jodade dum wallandu ministere ne du heba hono mojjina kulli de fa wodan wallan hono jangino to woni fu heba kando tokkito gollal jangino mudum gol enam tan ni jomu en gurti woni bilma woni yana fay eggaton fa wartogum le nilde gal ni wadan golle mudum fa wod denne minen du konnan do ministere dum wallan min min keba wakkati dum wallan min du konnan min keba jawdi jawdi hewdi wayi hawrede e do lawol majju
réaliser à travers cela.
Nder wakkati oni ñaw paɓɓe kan ɗuuɗi nder région iji leydi Niger denne ƴiƴan no haaja sanne sabi ñaw noon ko wondi wulo wulo noon ni ko waddata jaccere ƴiƴan nder ɓanndu ɓi adama gollawol waɗini nokkure sirde ƴiƴam de zender noon ni no haaja paali ƴiƴam noon ni ngam iɓe tawra e jaccere mum nani ko hooreejo nokkure nden boori ɗan lele Isifu o fantini jaadimin Ali Keita.
C'est la période la plus difficile pour nous.
Wakkati o derm min buri hebude sadornam refke jaran iqam pali iqam seddaji imin kebi din endam fu min keba nadi na der balla warobe hokkude iqam mu en pali didu fu gollidama himbe gattanama iqam majji himbe jeyabe e kolo buji kan fu e fadaji nabi en jewtirde himbe ka en buri warde hokkude iqam mu en de min kebi du der nyaloma min kebata himbe sappo warobe hokkude iqam mu en de handen tan wadan pali chapande jene e joy ni min kebi der wakkati mo kalten odu pali di fu kanti nyande fudu ni min gorri bani min tefay pali non der nyaloma wadam pali hemre di min kaja dum wala du idum so soro gata
san fek so ko mabbe group ci sonde mande.
Nder wuro birnin konini himɓe wuro gon balɗe takkitiɗiɓe boytoro e ñaw gite raaɓi ɗuuɗal nder wuro gon noonni. Docteur Zara no loktorojo kawjiɗo fi ñawtol gite nder loktorore birnin konni noonni o hokki asumana arzika fama dow ñaw gite gu.
wakkati wa ido dama
naudun gite non ko wadata wakkati warde wakkati naudun gite dun kanju wi'ete apolo kanno woni e himbe joni sanne kasen nyawno jaangura budi himbe sanne gandeni goddo no wodi fu no raba nakira e mudum be wondi deni neddo no wodi nyawgu endan ko haani kaw woni dum wada lawdu yaara joomu loktorore fadde mudum yaarede loktororde endan dun darta labal bannu mudum dun lotata gite den en no wodiri gada mudum kasen dun acce memude gite den e wakkati warde wakkati misali hano neddo watta na de nebban nanga wattugo tekkel no moyta iri dum en fu nawdun ninon beedata e gite den en nyawno ngu wunnata neddo deggu wada nama safari do ko yaawi gu hoye
ciwa ido ne wande kere nan da nan anyi maganin shena warkewa
bononda ko cheful ni ko madugu yo be waddi no pura himbe ujune sappo kambe ndiyan dan on wadani bononda de lady difa nanga sappo lewru october ni biro mo sarusi hawjine fi ballaka jiyago e himbe o shani holli wiide cuudi hudo kema jenay e nogay e joyi kanchami jon en bale herme e chapande jeego e go o kambe gadda der bade to dur wette der wudo difa fadde nokkuje dem mojjinte hektaruje joyi kanfi o meme de lawol gotol golni horebe no wonno watta dane yago e himbe gombe farko ma dogu yo be nonni gatta hilnare do ko ce watta bonondaji din hitane hikkade ni bi en celi mawdi di wuro aw daras wuro gongo kiloji herme e sappo soppirde heda lettugal wuro agades diam ilojan dan ni hikka dan iliray no wodir non ni rafi diyan dan do latanake demobe kaliji non ni sadarma mawdo hawtade e durobe chakantarage den nani famaka siliman usman conseiller non mo wuro dabaga o fantini jadimin musa mamman
hikka chelol amin mangul awadras wadde diyan sanni der chakantarage den du cheloygom ka en tan gaddi diyan dum waddandu hikka deme kaliji di endan hoyanta himbe hanadu himbe tan fani ko yerna dabaji di endan kandu hoyata fado diangon hewa hikka gantoba kasanni sadornan dandu hanare mobe albacce tan dan kewata misali idan kewa himbe kie mina jawdras a jingle bature madras fatuko e sire tamal bala chelol golni diele tobade ton endan mon sodras ka en kimmitoto garana tagul dundu sabi ko miden gatta dane yade e gomnati pelle balliroje kam fu e commune amin o endan durwo hebande sadornan dam mosola gandeni diyan wala demal gal endan wadata ko
hitana hikkade ni wuro maradi no sini jabbitade jettire ittanane demobe nonni ko wadete jetti lewru novembre yago sappo lewru do nonni be leydi maradi hawtade e region yiji leydi din ngam fama hebo nani ko SG kawjido sigila committee on Amadou Mamman Nduchi o fantini jadimin Mohamed Mamman
la semaine du paysan donc c'est
jeddire tenande remobe de no nokku non to remobe worbe e rewbe region on kawrata baddude hollude ko ngi e yarude dun to ardibe hawzu dun heba yottade to lamido leydi on sabe jeddire remobe de do miden godi nyalande ittanande gam hollude ko heba der tewteru dun to remobe regionji di to fu be peccida ande mabbe do filla demal min kigelake dun nyalande der region maradi do filla mo ino tankare gulibinde dum lato hunde ko waddata bantari harto arzuko region on misali le departement mo gidan rumzi madarufa kanfu e gallure maradi
la ville de maradi
dungu gun no woni no timma do de leddi niger noni kepte no fuddi dum wadi ni prefet mo tanu to karimu ibro o wadi jahangal mako kenga der ingini der commune mo tenya non ni dundo gam wadango durobe e demobe non ni yewtereji pindinol ko wattani ando fitinaaji natoji hakkune mabbe e hisse non ni nani fama ka prefet on karimu ibro o fantini jadimin zainabu amadu
wannan partenaire na kasa HACP
fedde wallirore himbe leydi fedde indirare HCP no he wallirde min wakkati fu ko watta min bawa yilade firdude ko e himbe ci'e amin min poda hakkiloji mabbe du dalila kulle de fu wadi min gari der commune tanahiya e ko filti dum nokkuje de du ni fa handen no tawra durobe fa hana sedda hikka du yettore Allah hudo wadi sanne ko hejora jogo dabaji di enden dun sabino hani min gar firtude ko e mabbe do renude nokkuje de enden e hawjorade ɗe no woɗiri. Min jewtide e maɓɓe dow denaku himɓe e are mum'en, kam fuu e filla wattude cukaɓe maɓɓe lokkol. Min ƴamidu ɓe durwo soɗude enɗan caka maɓɓe, kamɓe remoɓe e duroɓe ɓe enɗan. Ko watta hawta joɗadade maɓɓe o enɗan ni wooɗa, neɗɗo maɓɓe fuu andagal
waɗa.
Kollol bawal ni jimi jamandi leydi Niger ni ko inditira prix dangurmo ni no fuddete jenayago nogay e joy lewru October duma gonden der mun non der wuro Tawa kengani der ministre hawjine fina tawaji leydi Niger ni horebe kawjibe e sigilaji dini be kawdi gambe kolla to sigilaji takitidi dari non ni Isifu Umaru andirado feno horejo fedde Anasim o fantini jadimin Asuman Boubakar.
L'originalité par rapport aux années antérieures.
Ko heedi hikka ko watta fero diri e ko duubi diitu kan woni sawar mumin gatta dermo fedde ami Anasim arana munni ko ide watte sawar har ko darata laabi joddinaadi gam batu prix dangurmugo fijoji gado teddi der batu gudu fu himbe fu kawrata gatta juude mu e golle de enden gade fa gassini hawti dade dum ministere fedde ami dedu kan hawjoto fi yimobe warobe nata batu gu enda cede du gattete yimobe be enden barjore barjariji kewdi kandu gatta ko min gidini kan woni yimobe be enden de gari gada jimi leydi
Nigerian.
Yewtereji men pindinol ni yewtere men pindinol li handen ni men kaltan do habaruji di bibbe wuroɓe hani hokke do fi kawjaki kominiji mabbe no hunde ko wodi nafaka sanne yago e mabbe gan dum wadan be pama ko woni no hawjire kominiji mabbe di no Sanusi Mamman mermo komin gidimuni o wi dun no wadan be gadda balla mabbe do fi kawjaki kominiji di nani fama ka o hokki jadimin Mustafa Mamman Sani.
L'information du citoyen
ko kugol himbe wuro Kabaru no wodi sanne no walla be pama fa woda keddi golleji ko halfinabe lamgu enda gonno gada e le commune on enda dum dum konnan ni fara ko darto sawara mawdo leydi enda e dum wada du fa hanen kambe be wurbe en be gadda ballaga mabbe do golleji e yadu yeso commune on fu
babe keba be pama ko tirsi do mabbe non non dum konnan be tindina bandira mabbe horibe enda do fi on
ayo no wodi fa hanen sabu wadan himbe jia ko laabi e do fi golla ngatengal e leno kure mabbe de endam battina du kondan talkaabe endam e laamu be pama ke laamu no battibe non hadde mabbe don sabu sewana bibbe wurbe hebu kabaru non be baawata jinde mabbe e le golle yaadu yeso
laabi di tokkoton ko kebon kokkum bibbe wurobe habaru
c'est d'abord le conseil municipal
far sawara mo conseil watto saatu saatu endan don woni ko kebaruji hokkete sabu conseil be no wajibe kokke dimma golle ko golla hakkunde hawrinde yabbinde to warde hawrinde en kambe sawirte be dum woni conseil be duuse kebi kibaru o wajibe jaabe kalnowa himbe subibe wattibben dum woni bibbe wurobe talka ben endan faande no woddu ko nan kawrte sawara mawdo mo commune on kany e pelle cigilide faawo don du kono nokku non to himbe gatto yewtereji gam batte hokkondurde kibaru do fi yaadu yeso e golleji ko wonno wade faande ben du no wajibi do mu en yaara kibaru o yeso dum woni hollode himbe wobbe be faama gam batte Allah e ben du paama faa woda no dum woni yaara no waddu fara radioji ladde pamardi endan hono sawara mawdo endan se muuyi hokkude kibaru be kalan bibbe wurbe kulle fu ko haani tay faami tindit no wadde der radioji di endam nenne hunde fu ko watte fu no wawi haalede e der radioji di
doivent être communiqués aux citoyens.
Tal ki tie woni ko meri wawi wadango himbe.
C'est effectivement
tal ki ko watte der meri ni wonno tal kur ndi meki tal kur dewgal tal kur ciergal tal kur mayde en tal ki ko wadete do inde gese ena no kuje funo wade don endam dum fudu konna ne jomno tal ki di wara nino hala se hunde wadde der wuro na wadde e der galle gon no dum wontiri se tal ki di be gadneede be kokke
fami dalle quartier etc.
Do min darnanta on habaruji men e fulfulde amma fadde min kantata habaruji e hausankore Mamman Ada no yotti non to mon ngada habaruji dum fu kettino don batu joda kala mo Nafisa Adamu Sirfo yottinta kirten to jam hirti.
diva do radio alternative
lamba chapan ejena toppere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena toppere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi toppere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena fm
studio kalangu